shash na doko na vile umeni feel. Na blast it so I love it see diminish. Una maringo chupa napo fa I like that. Wasileto fana tunapoka I'll fight that. When he empress wa mia wa power. Uyu rasta konania uwe sawa. Tell your papa mama I mean no harm na. Tell your mama bana nikona plan. Ni vile saiben kiko aina machwana. Stick up aina few na kuwa sure. Ando ya prado na kwa hao na la haula. Tell budako ma.
Tell budako na kula. Tell budako mami na kula. Tell budako mami na kula. Tell budako na kula.
Now since I have you, sicko scared of nothing. My love, my pillar, my black queen. I your rainbow yote. I mean of course, if I was your father, I'd have meaning it all. For your love I'll fight, utadani to correso. Ndakulinda kanyangweso. Never doubt, sikwangu when I'm spatial. Think in the right places, you got my attention. African skin, semola ini. I'll make a song about support me, baini. Ando ya prado na, kuhao na, la haula. Tell budako,
tell budako, nakula. Tell budako, mami nakula. Tell budako, mami nakula. Tell budako, nakula. Mami naku love, naku love.
Tell budako sina noma. Tell budako sina noma. Tell budako sina noma. Tell budako sina noma.
Tell budako sina noma. Tell budako sina noma. Tell budako sina noma.